About a boy you do, about a you got. Let me sing the song.
Let's go.
Olunaku lwe nakulaba nagezako kweyogera ku mabeyi. We nakulaba ngosekayi ndowooza ntufako. Naye nakizudde nze nti olinayo omulala egyosomerayi. Tokimanyi wemanyi neraawe zudde. Olunaku lwe nakulaba nagezako kweyogera ku mabeyi. We nakulaba ngosekayi ndowooza ntufako. Nakugamba neebajali bange bonna bakumanyi nti nkwagalayi. Ne mbagamba nti nonjagalayi. Laba nti wenswadde. Olunaku lwe nakulaba nagezaako kweyogera ku mabeyi. We nakulaba ng'osekayi nendowooza nti onfaako. Mabebi njagala omanye mpinze nkwagala nnyo gwe. Sagala olowooza ekintu kirala nti nga zimanyi ngozi kwagala. Ntuse okufa olunaku lwe nakulaba nageza kukweyagala ku mabeyi. Olunaku lwe nakulaba nagezaako kukweyagala ku mabeyi. We nakulaba ng'osekayi nendowooza nti onfaako. Olunaku lwe nakulaba nagezaako kukweyagala ku mabeyi. I love you, girl. I'm gonna love you anytime. I will love you up to die. Just know that. Siga dance balo boy, a balo boy uji. Just know what a man yeah, yeah. Ligani yo, one blessed man, a balo uji.